Wallahi bo ye bo banye wale chilambi wafa Ken te gale oule cherche rif nga domas
Wallahi bo ye bo banye wale chilambi wafa Ken te gale oule cherche
rif nga domas Wallahi bo ye bo banye wale chilambi wafa Ken te gale oule Cher shérif Godoma Wallahi bismillah makany rabisil jalale Cheikh bismillah bamakany rabisil jalale Modi bour di borom bouru bouru yalla Rahman Yalla magan fadlul lima yuridu Yalla fawul fawul bayileni jahan Gurgi yagan mo fay taxaw abada ey way la fukay du fi jog moy borom abada amne bob dawe bur bala ne say jambi daw subak ngon wala wul mo gitu kon faya kon wasakhir mo xam lu ne kajib jam amur batin moy taw wute ay jam waye la yalla sos daraje mustafa warlo leram ye def ko tollo def ko gën ci mbindef delu def ko soppem bal ko cër bu mudul may yeneeni soppem yah rajo nga ca leram ye yepp yu le bisbaaw kul fadrin yonente am le yanta bi wer wi bi deew yi moko may le waye ku tal be jappale bul nagu mo la may le wallahi aliyun abi talib ay dara karara bay aliyun abi talib ay dara karara yam teural ko dem tok yam bur bara muti ko lir ba ni ñok ke tok yaay ja xolat ko bir mi don ko kem man koy tegal ne ko eske borom karara adar ba muy xalel la ko yaayam ne on karara Allez où le cherchez-vous